Africa, the international DJ.
That's on me, you know, we gotta do this. Now, show me quarantine. Quarantine. Okay. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Ooh. Quarantine. Okay. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. Where? 1, 2, 3, 4, then 5. Okay. Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko, now slide. Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Ooh. Quarantine. Okay. Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5. Okay. Nay, nay. That's right. Do the wacko jacko, now slide.
One clap, two claps. Shingo, panyo na itupa. Namba, inoka. Kiuno, kamo na kisusa. Sometimes na boeka.
Quarantine.
Nanuna na cheka.
Quarantine.
Weekend ni vibweka.
Quarantine. Mitungi tunapomeka.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay.
That's right. Do the wacko jacko, now slide.
Okay, stop. Take a selfie. Insta, Snapchat, Kote posti. And then drop. Keep your cozy. Ringa, uko meshe mabitozi. And then run. Run, run, run. Hala for time. Turn, turn, turn. 20 G's. Jisha uwe. Jisha uwe.
Now, show me quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine? Quarantine.
Okay.
Quarantine moves, yes, quarantine. On the left, to the right. 1, 2, 3, 4, then 5.
Nay, nay.
That's right. Do the wacko jacko, now slide.
I can transform your robot. Neko control car remote. Your hands, your neck. Now round and round, then wait.
Ooh. Mara TikTok.
Don't rush.
Vi challenge vya mito.
Don't rush.
Karantini yangu mina machizi. Ni kupati na usingizi. Ukisikia tangawizi. Tunasogeza nyungu ni mafukizi.
Quarantine. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, kakwa madiba. Ama adiba, ama adiba. Wala, wala, makida kida.
Now, show your quarantine. Quarantine. Quarantine moves, yes, quarantine. Now, what's your quarantine?
Kupendwa, kupendwa.
Twitter and Facebook at Gaybrand Africa.
Sio paka la kusubilia weekend. Ulizi uhakika. Hata waje wengi wengi wengi, I go kill them. And this is how we found love. Better yesterday, better today, better tomorrow. Hata nikipata little things, baby, she's happy. She's happy. Hata nikipewa nini na kwambia singoki. Beautiful day, beautiful woman, beautiful girl, beautiful girl. Na 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 na, I don't go to the light. You're beautiful, my love. Kukupenda si shangai. You're beautiful, I don't go to the light. You're beautiful, kukupenda si shangai. You're beautiful.
Nikusa nyanga nyanga mwenzako usijiwezi. Nikipofu na papasa juu yako. Na isi ya kuna amani situkona nyumbani. Moyo unajia watafarani. Kuchi kuichi chumbani aziishi kichoni. Asa pale kiwa mbali nami. Tuche ya kuni kwa kishindo jiko lako ni mimi. Unipe joto joto pezi kwenye baridi. Tangangana na we nitabaki na we sito kwa chumpweke. Chika shike lilo sini ache mimi chunga sini teke. Hani imi kwako nazimbata. Kitafune unavyo utaka. Kiuno sindi machakacha. Terebuka unavyo utaka. Hey.
Yenyeshe, iweke, tembeke.
Niponye ponye bebe.
Yenyeshe, iweke, tembeke.
Lobo.
Yenyeshe, iweke, tembeke.
Nibebe, bebe, bebe.
Yenyeshe.
I swear me love you too.
Napenda ukichombeza umeniweza nipendoa. Tuchangie na damu. Pilo kichombeza ukinigusa minaloa. Sinachewa ubani. Mindini. Kesho nitafune milimbi eh. Na bao la ushindi. Mchezaji chake kigimbi eh. Roho zinawauma mimi kuwa na wewe. Zinawauma mimi kuwa na wewe. Tangangana nawe nitabaki nawe sitokuacha mpweke. Shika shike leo usiniache mimi chunga siniteke. Hani mimi kwako nazimbata. Nitafune unavyo utaka. Kiuno sindi machakacha. Serebuka unavyo utaka. Hey.
Niponye ponye bebe.
Niyeshe, iweke, tembeke.
Lobo.
Niyeshe, iweke, tembeke.
Nibebe, bebe, bebe.
Niyeshe, iweke, tembeke.
K-Brand.
Well, Nancy, uhaligan. Ni long time, atuja onana. Natumai, upo salama. Leo unanichukia, hata jina la mtakisikia. Umekithiri, upweke umetanda. Na siku kama hii, na kukosa sana. Kona imekithiri, upweke umetawala. Hasa siku kama hii, na kukosa sana. Natamani ningekuona angala usiku moja mwazio ni nakutu la mabusu. Natamani ngekuna angala usiku moja mwazio ni nakutu la mabusu.
Misiko, no, I can't make it right now.
Oh baby, inside, oh my inside. Baby, pull up, why don't you pull up? I got some smoke and some booze. Ni wewe tu, no naikosa. Oh baby, pull up, why don't you pull up? I got some nyama choma and some booze. We can chill together in jacuzzi. Me na wewe. Naeza kada na injeve, jeve. Nina shisha pia veve, veve. I'm on Netflix and chill. Neza cheza gita nina skills. Naeza kada na injeve, jeve. Nina shisha pia veve, veve. I'm on Netflix and chill. Neza cheza gita nina skills. Natamani ngekona angala usiku moja mwezio nina kutu la mabusu. Natamani ngekona angala usiku moja mwezio nina kutu la mabusu.
K-Brand, Africa,
the international DJ.
Now hear this.
Ni vipi tutaepuka ili janga la korona? Mana kote duniani linazidi kusambaa. Ni wengi wametuacha sababu ya korona. Na wengine hospitali wanaugua.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine, and it's gonna be alright.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine, and it's gonna be alright.
Epuka korona.
Nimemaliza wengi, na wasihi nyote wananchi, tujiweke kwa tahadhari.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine, and it's gonna be alright.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine, and it's gonna be alright.
Epuka korona.
Tuke makundi makundi, sura sishiki misi na budi. Tusisambaze hivi virusi.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine, and it's gonna be alright.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine, and it's gonna be alright.
Epuka korona.
Sanitize, osha vizuri mikono yako.
Epuka korona.
Quarantine.
Ningeutuma msama kabla kukukosea. Wapime Teresa, ene niweke sawa. Ningejieleza, japo maneno sodawa, ila yangekweka sawa. Na shetani kwangu kavunja kibugu. Penzi na maneno limeota sugu. Shimo kulala, kutwa na waza na kuwazua. Kama mbuzi minisha kufa kiburi. Na maneno watu ya nani surugu. Sundata kulala.
Mwizako siamini kama ni kweli mepoteza batu. Mepatwa na nini. Mwizako siamini kama ni kweli mepoteza batu. Mepatwa na nini.
Siwezi,
siwezi,
nenda mwenyewe, haya.
Siwezi,
kupishana na wewe.
Siwezi,
kama vumbi ushatimua.
Siwezi,
nenda mwenyewe, haya.
Sijatoa salamu kanisonya, ata hiyo salamu kanikoma. Alipo kuna wengi walinyona.
muda mwingine natia aibu. Ninakunywa ninalewa klabu, unanifanya napitia tabu. We mbaya, muda mwingi unanilia kavu. Eti nikome nishike adabu, eti unaniadibu. We haya, mina we
wanatufani kabila.
Mina we
tofauti ya tumajina.
Mina wewe
lengo itimie dhamira.
Zako siamini kama ni kweli mepoteza bati. Patwa na nini kuyeye, kuyeye. Zako siamini kama ni kweli mepoteza bati. Patwa na nini.
Siwezi kubishana na wewe.
Siwezi
mafundu shatimua.
Siwezi
yonenda mwenyewe. Haya,
kubishana
na wewe.
Siwezi
kama vumbi ushatimua.
Siwezi
nena mwenyewe. Haya,
touch you catch you be you wanna penda kubeng. Yeah, kisha please rudia hii. Pesa ya pombe atuna wait, tota to die. Dada agiza tu alai, sito kudai. Ila na mpenda na mkuyati, zota furai.
Kwanza sina shobo viswa swadu,
yeah.
Pesa waga chungu ila ya kwangu ni ya wadu.
Sana.
Kuna tabia tabia flani ukiingia klabu. Bazi ya pisi wanikali las na mambu ya jabu. Domana mi staki dem, bula nipige bully au nicheze game. Mana kuna mademu anachotaka fame. Anakupa mchezo na anakuita shem. Mungine nuksi bala bala. Afsio mchezo nyuma Masha Allah, mambo na yotoa poni mpaka bala. Unaweza kumpa pesa kodi na Masha Allah. Masha Allah.
Ivi anakupenda kweli au kisa na dai wa kodi?
Eh, au kisa na dai wa kodi?
Ivi anakupenda kweli au kisa unamtumia vocha wewe?
Eh, au kisa unamtumia vocha?
Wanangu tungi na mapens bora nini?
Bora tungi.
Sikia sikia mnasema?
Bora tungi.
Kumoka na mapens bora nini?
Kumoka.
Sikia sikia mnasema?
Bora kumoka.
No love.
No love, no stress. No love, I say my no stress. No love, no stress. No love, I say my no stress.
Ongeza moja mbili baso ngoja. Itaripa bili nkiondoka. Ongeza moja mbili ongoja. Itaripa bili nkiondoka.
No love, no stress, my love is priceless. Nachotaka tu ni nightstand. Kuchora di tattoo wounders. Nikupate nkukate kisha ucheze. Nikubage ni kupe vlonge umezi. Usivalie kanga minapata mawenge. Sifie chanda unaweza sema mimende. Nano upanga msitokati kwa wembe. Kukute nisha jipanga na juisi atende.
Wanangu tungi na mapens bora nini?
Bora tungi.
Sikia sikia mnasema?
Bora tungi.
Kumoka na mapens bora nini?
Kumoka.
Sikia sikia mnasema?
Bora kumoka.
No love, no stress. No love, no stress. No love, no stress. No love, I said my love stress.
Gentlemen, she will not rock you in the best.
I got kaka.
Yeah, natuna chill kwenye sofa leo atuenda gima disco. Mtoto kwa fast, check hizo pisto. Komesha mademo na jifanya wako fair. Komesha mbaka waishia kwenye wheelchair. Kwanza city cousin, kama be a dozen. Tingisha hizo pisto kwenye mchongo doni pambe. Akili za gambe, komesha wapambe. Na mkwanda kwenye warren, so baka nijichangi. You better know man, I'm crazy. Kwa pensi lezi lezi, fair sizi chezi. Chizo mitaya mbezi, ondoe zonye gezi. Kwa kwanja wa mapenzi, napigia mara moja tu. Upendo siwe kezi, you better know. So fair,
so fair. Sokoto,
sio fair.
Like the way you dance, brokoto,
sio fair.
Sio rumba ni ndombolo,
sio fair.
Ingo, jona we dutambe. Nyaragasa, baby, don't stop.
Spill Yard Sound.
Nyera, nyegera.
Mbatira, baby, don't stop.
Watakwani babine, babine, baby, please don't care. Watakwani mi une ya friend, sio fair. Huku na kule, unatwekika Chanel.
Hey, hey, hey. Staki game, maji, mamoja, mabage mbea. Shumara demwa jauga gita la bodea. Mtoto swazi gita ya pesa ndo na chochea. Wameta nesko kizima umeme tunazomea. Weka wili ni enga na street ya now spent. Chawa kabili sepenga unapigwa bucket. Boga zote tusha teka karibu market. Demwa na nipa blow you simombe mate. Sina bifu na toto bifu. Sina bifna toto juice. Sina bifna toto wana juwa dom town ito juu. Sina bifna toto juice. Sina bifna toto juice. Kwa mistari na piga na mastisho kika boom.
Unishika ndipo hapo nafarigika. Mambo yako mahaba yako ndo maana natononoka we. Wana 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 pale tulipokutana, mikono tukapeana, macho yakatizamana. Wana 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 pale tulipokutana, na makubadilishana, nafsi kukubaliana.
Music with more music variety, playing the music you love. Great music that makes you want to turn up the volume loud.
K-Brand.
Zizi, kidona ni ufio hingo alisema marathi. Yaeza siwe na dawa kwa penzi ya kapona. Rapi, ameni manusura jeuri sina tena wendo kazi. Meni maliza asira siku mwe kisema. Nide keze, nile waze. Shushuke wanyamaze, nikinunga nibembeleze. Usini pepe nipulize. Watuome wa shituke, roza uzi wa ume. Mini pike ule chote, unenepe upendeze.
Wana 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 wana, pale tulipo kutana. Mikono tukapeana, macho ya katiza mana. Wana 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 wana, pale tulipo kutana.
Yeah. Oh, na 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 na. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
She looks so surprised, then I cut a picture yake ukutani. She say, oh my god, this is kinda love, make me feel I'm the only one. I'm looking to her eyes, I say, yeah, baby, I'm not done. I'm take care, mafua viatu na mbeba mpaka kitandani. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your arms tonight. I say, I'm gonna treat you right. She say, I'm gonna die on your... Ameingia kwenye ulingo, menasia kwenye ulimbo. Na mkati ya mitindo, na mkanyagia vishindo. Na ningata kwenye shingo, mtoto na marisa nimo.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
When you're my Cooper daddy love, believe me, ni vitu wet wet so because ni Cooper keys to my crib, keys to my bedroom. Ukichoko jitose kwa jikuz in the bathroom. Na auto kwa wabowat mana ghetto shali fix. Ni wewe tu DSTV am Netflix. Mekwekea midori mawa mashuka ya pink pink. Nikifika tu na kubandua kipimpo lafu ilo. La tari, lazima ndafte stimu ya ndum na vikari. Niwe mahali ni Cooper extraordinary. Penzi flani, la tari. Kama wad unanzidia. My dear, unakarufu flani, unanukia alafu.
Ipangela siku pigi kimoko, vita tubasi.
Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see, never see, yeah, yeah.
Yetu mijesa mautamu tu, leo na kugeo tamamua. Kusmao ngapi ni wewe unayamua, yes. Leo majilani mpaka jina tanijua. Sopo kati ya mapaja tunanyonya mpaka pua. Funika funua, binuka binua, yeah. Bandika bandua, yeah. Kama
bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Yeah, yeah. Baby, come to my bedroom. Welcome to my bedroom. I wanna show you something that you never see. Yeah, yeah.
The international DJ.
It's new Alamine on the track.
Kama mapenzi tiba, obasi kwako nimepona. Kama mapenzi hasara, obasi faida sijaiona. Kama mapenzi hesabu, basi kwako nimefeli. Hakika kwako mizuzu, eh. Baby, unani control. Umeniteka, umeni overdose. Tukiwa kwenye show, walivuruga kabisa kama cheese. Oh baby, unani control. Na vilo kinitazama kichokosi. Unanituliza fujo, na kuwa mpole. Unanimaliza baby.
Umenishika.
Sina wakumpa mana ushanichanganya.
Umenishika.
Na moyo wangu kwa nyanga.
Umenishika.
Usijo kani kimbia kani achavumbi.
Umenishika.
Pongezi sende kwa mganga, ale kufanya uniteke teke. Umeniua kwa upanga, tena kanipiga na mateke. Umenifunga minyororo, na kwako sipumui. Umenifunga kabisa mdomo, na kwako siongei. Baby unanikontrol, umeniteka umeni overdose. Tukiwa kwenye show, wanivuruga kabisa kama cheese. Ah baby unanikontrol, na vilo kinitazama kichokozi. Unanituliza fujo, mina wampole. Ah, unanimaliza baby.
Shika.
Sina wakumpa manusha ichanganya.
Shika baby.
Na moyo wangu kukanga nyanga yeah.
Shika.
Sinyuka nikimbi ukanyacha bumbi.
Shika.
Kwa ucham lady, kabla kuja kucha my lady. Naisi na daddy, ukisimama kwa kucha my lady. Naisi joto, sio joto, baridi, sio baridi. Nakuwa katoto, katoto, unavyo ni fariji. Izo bingili, bingili, baka chini. Nakupa bingili, bafuni, kabatini. Bebe lako timbuli, timbuli, laki jini.
Kwa ina mkosha.
Bebe nipe tena kimoko, kisheti. Ninyo na chai, wako sela kusema wanoko. Nipeti, iwe ni shai. Bila wela sisi nesi ningenyeka sana. Nataka nikutoe baby, Copacabana. Bila wela sisi unajwaga kwenye kabana. Nataka nikutoe baby. Izo bingili bingili baka chini. Nakupa bingili bafuni kabatini. Bebe lako timbuli timbuli la kijini.
Kufuli ama Kenyatta wa Kenya. Ni kudanganye Mugabe, ni uongo sio sawa. Hata nyota yangu menya sufuri, sio wakupata tena. Kula yangu tumazabe, sina mchongo kachawa. What I believe, no man no love. You pull on paga moyo,
upande. Nimeumbwa na wivu, mina wivu, moyo wangu samboku. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru upande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde amemshinda shangani. Agiza nyama na pombe, atulea twende chumbani. Nikupe mogwa ya ng'ombe, kisigino kiwe begani. Baby ule ni misizaji kuzunguka. Yani nipe nikupe kabla kuja pambazuka.
Konde boy, siku hizi kupenda penda kumepitwa na muda. Yani akikupa kula akisusa mwingine atakuja. Usijidanganye umemkamata mtoto wa mjini, magoli mengi samata, hata uzame chumvi. Ila kuna wazee wa migodi awagonga gihodi, ujifanye mjanja unachunga, ila ndo wanalipa kodi. Atadanganya na enda jogging, kumbe yuko loji. Weza kona jaza mimba, woko jimu na jaza bodi. What I believe, no money, no love. Yupo lompaga moyo, akaugawa vipande. Nimeumbwa na wivu, nina wivu, moyo wangu sambovu. Hakuaga mchoyo, kutwa miguru pande. Kwanza mapenzi yamezaliwa bombe, masongi kwenye majani. Utaweza mwana wa mbonde, amemshinda sharukani. Sio unakunywa tu mapombe, unajua nilipa nani. Twende kakupe kula ng'ombe, ukaugulie nyumbani. Baby all I need, this is what you kuzungu.
Ndani vitendo, si maneno maneno. Yona kupa kitengo, kwa kufika malengo. Umesiba mapengo, kwa upendo upendo. Ebwana wana zingo, anzeni vikao vya sendo fie. Mana, mrembo nakujuza. Mama, na shukuru umekuza. Chanda, mapete tunza anama moja wote wabuza na umesha hizi mali na yo 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 love mama yo mama yo na yo 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 mama yo na umesha hizi mali na yo 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 love mama yo 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 na yo 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 yo. Sayari nge kuita kimondo oh, kama chungu ya kipongo. Na usiape time ya kutibu wenyongo no, mana mrembo na kujuza. Mana na shukuru umepuza. Chanda chema pete na kutunza. Namba moja wote waburuza na umesha nizima na yo 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 love na yo 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 love na yo 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 love your love your love na yo 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 love na yo 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 love na yo 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 love your love your love.
Roho ingekuwa na macho Nejonea moyo afanyi kificho kigotea mimi kipigi sonacho ungeongea mwili mamburo chorocho na nyongoyea chungu nilichopika wamepaku wezangu huruma na pukutishwa wamechukua tonga langu na kitabu chetu cha mapenzi kurasa umechana chana hazisomeki tena tenzi zimepoteza maana mpofu moyo wangu ulishindwa kuandikwa kwangu liwe ni kaba na litema kachukua kisuri anaukwanga moyo wangu unaumia yekwa nguvu anaukwarua Nachunda najimaliza mina kesha kumuwaza na wewe seka lake jina oh jina oh basi kwa unyoke najikaza niache kulia mana kwake bahati sina oh sina maumivu ameipora furaha yangu oh, amekwenda nayo na zangu mbivu zime yosea hasara kwangu oh, 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 yatapita mpofu moyo wangu ulishindwa ona ukwandikwa kwangu liwe ni kaba na litema kacha kwa kisoya anaukwa kwa moyo wangu unaumia
ujwa kumzi anaukwa kwa
K-Brand Africa.
Unachotaka usisahau kikipata. Ukipata usisahau kunao. Kumbuka ni Mungu juu ya vyote. Tazama juu. Utaiona nuru. Baba God, Baba God, Baba God, Baba God. Jerusalem. Na wapenda sana we. Na wapenda sana we. Na wapenda sana we. Na wapenda sana we. Mpatie chumvi jirani. Usisubiri shukurani. Usiweke kisirani. Ukayaweka moyoni kifuani. Cha mwingine sitamani. Hatuwezi kufanana. Ndivyo livyo duniani. Jitihada tafuta utapata. Unachotaka usisahau kikipata. Ukipata usisahau kunao. Kumbuka ni Mungu juu ya vyote. Tazama juu. Utaiona nuru. Baba God, Baba God, Baba God, Baba God. Jerusalem. Na wapi sana we. Na wapi sana we.
Waiting for
someone like you never seen before. I know could tell you lie. Baby, kwa baby, I'm the king of control. I go take you to mommy first of all. You do me anything I like, my baby. You the best in my mandola. In the morning back at night, my baby. You be teaching me how to love.
Baby, you're wasted. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love. Oh. You got me falling in love.
Follow on Instagram, Twitter, and Facebook at K-Brand Africa. Move with a brand. Be the brand.
Anything you want, baby, I swear me I'm gonna do for you. Be my tea, I go pure, baby. I don't go leave, baby, without you.
as I went up your waist, went up your waist. Give it to me, put a lipito. Went up your waist, went up your waist. Give it to me, put a lipito.
When you get up close to my screen, I just realize you are the one I saw in my dream.
Baby, kachiri, kachiri, kachiri saga. Slow down, give me beef burger. Kachiri, kachiri, kachiri saga. Go down, give me that burger.
You do me anything I like, my baby. You the best in my mandula. In the morning, back at night, my baby. You be teaching me how to love.
Baby, you're wasting. I go give you all my money, let me invest it. Baby, you the best of the best. I'm not gonna lie, let me say you got me falling in love. You got me falling in love. You got me falling
in love. Mi ningefanya na nani kama singekuweka wewe. Mapenzi yangejuliaga wapi japo na uzuri wangani. Na mikifaranga wewe na wala utanifanya kitu mbaya. Nishapitanga magharibi, nikatokeanga mashariki, nikachomwa jua na baridi. Kusafa sifa kama zako, kwako nimetulia. Maji kwenye mtungi, utoke nini nikapambane nikupatie. Ni kwako nimefika Kigoma Mshwale. Ukiniacha na wewe Tapululu kantabakia Komoro. Na sintakonda nitabaki mifuka. Mweza koma wazo eteni maliza. Ukineta mweza kontaliwa na upate. Nisosomo, nisosomole. Nani atajuku nipoza kazi kwa sawa. Tumumbono mzaifu Ikiambi waka mabaya ya kusue, masikio na jibaye nye. Sire waki na unavitu vya jibaye nyele. Kwako nimetulia, maji kwenye mutungi. Utoke nini nikapambane nikupatie. Ni kwako nimefika Kigoma Mshwale. Ukiniacha na wewe Tapululu kantabakia.
Dem dani kuna dem kwenye gari kuna dem nje kuna dem dani kuna dem kwenye gari
the international DJ
nje kuna dem dani kuna dem dem gari gari dem dem let you get you. Kawa vipi, kuna moja glass, kuna moja nyasi. Na vidole vina kazi, tawa nawa vipi. Bia ntachota kwa bomba, sawa. Dawa chalanga na nyonga, sawa. Pembeni mwana mkenyonga, ukukume noga. Na pagawa chisi, warembo mapambo wamechorwa. One stand, mambo na porwa. Inaitwa nguvu ya dola. Kila hatona yona nguvu ya mola. Hakuna siku kuzi kukuni hii leo. Langa matawi ya juu life kwa kileo. Shapika kimeo, shakiza kileo. Ili jasho na jana na piga matokeo. Wow, 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 bata ni bate. Pata ni bate, raha ni fate. Tabu ni ache, autopata muda wangu. Walahi ni ape, walahi wapilai. Tanyona mara chache. Kazi starehe na kula vizuri muda. Nisipofanya kazi na kula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kimburi funge. Si baraka za mama na mungu feduli kunja.
Tukinywa pombe, tunacheza muziki. Bila ya pombe, hatuchezi muziki.
kila mitungi lazima cigarette. Na changanya mirungi na chakire, yes. Na timu wa vumbi, funny boy. Na komesha vikundi, country boy. Nikilala blues, nikiamuka maragaraga. Mr. Maujuice na nuka malagalaga. Zuko melipuka na tupa mazagazaga. Na baki na buta na ruka liya kulaga. Nikichoma wida, nigongeni reggae. Wache wa wane, chigunda cheke. Nimeshiba zeke, mongo hip hop twende. Nikilewa mbege, na cheza kama pweke. Aslay, baba, jibebe. T.I.D. baba, mazeze. Okay, pompe zongeswe. Okay, okay, nadi nongeshe. Wewe, mambo ipo huku. Mr. DJ, chomeke zuku. Huku, tunagawana kuku. Tukigawana kuku, tunagawana zuku. Nishana mapombe paka chupa ziwe tuku. Asubui supu, sio supu tu, supu ya kuku. Paka huyu kuku apigwe marufuku. Kazi starehe na kula vizuri muda. Isipofanya kazi na kula jeuri buda. Ziki kwenye damu, kiburi funge zi baraka za mama na Mungu. Fethuli kunja.
Special for you too. The way unanizi maga michechetu. Tuliza akili mentu. Ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama give ya. Two time, I put up my money. You
Nitaka nigo bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembika migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waso ili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga mtajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chupa ju. You know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it.
Africa, international DJ. Follow on Instagram, Twitter, and Facebook at K-Brand Africa.
Ukona excellence, yote ya kuhandle easy pretty. Mr. President, chief excellence. Mr. President, chief. Mr. President, chief excellence.
Oh yeah.
pole nimekuja bila trap appointment. Niko na confidence, uko na excellence. Yote ya kuhandle easy predicaments. Mina fanya jona private sector. Juzi nimechuja jobs inamboka. Mr. Landlord, anadai jo nilipe hizi dividends. Na corona imeleta na employment. Familia inadai jo keroma. Angalau kakitu kakuuma. Why lie in a umma? Lakini bado bado.
Corona, 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 corona,
corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, corona, imeshinda diwa lami na hygiene. Lakini kwa imani we can win. Tuko mali uma uru SID. So tufanyo tuizi vitu raisi. Yeah, izi vitu raisi. Stay home, biga vitabu. Ongeza knowledge, biga urako. Ongeza skill, stay clean. Hygiene, physically, spiritually. Then go down on your knees. Cause God is all you need to overcome.
Kereketa, tunavyopenda na nawe. Wanasubiri pendo kuvunjika, watasubiri sana we. Kitambo mizizi nimesha kita, nimeridhika nawe. Usijali wakikuita kimada,
mama we wapoteze.
Bezi lako risasi umenimada,
kisha kufa kwa kove.
Inauma uma,
uma.
Inawa uma uma,
uma.
Inawa uma uma,
uma.
Tunavyopenda na mimi na we, inawauma uma
uma,
inawauma uma
uma,
inawauma uma
uma.
Acha roho zao ziwaume,
inawauma.
Penzi letu la kibabi wivu wanatuonea,
inawauma.
Wanalewa makonyagi si tunapiga belea,
inawauma.
Chuma changu cha doshi vyao vikaragosi,
inawauma. Inawauma.
Tuache watatu
tuzatizike situfate yetu tuwachore. Kwenye pesi tumakinike tusiwaruhusu wasogele.
Insta tukiposti vipicha picha na bi emoji flamba kopa kopa. Ringisha mama deka deka Alexi waone kidoda doda.
Ina wauma uma uma ina wauma uma uma ina wauma uma uma tunavyopenda na mimi na wewe ina wauma uma uma ina wauma uma uma ina wauma uma uma acharo waza wazi waume
ina wauma.
Nimesha yasikia mbona mke kamilika ni yule aliolewa na kuanza familia. Ninae ni mpenda ameshindwa na kunenda ana zake tu haya naye fahamu si ulagai. Nami si lai 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 kwa kuwa wadai dai dai. Mwanamke ya fai 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 kujaribu wanapopata kigae chake.
Mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, kwa nini mdaka asiwe mdakiwa. Mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, kwa nini mdaka asiwe mdakiwa.
Aje 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 ni mpende, aje 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 ni mpende.
Nataka mkaribia ni mwambie jinsi ya navutia moyo uwangu joto. Oh, oh, oh.
Ila sita kimi kumwaibisha, nina haja tu ya kumhamasisha akubali awe wangu na pete kunivisha.
Na misi lai 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 kwa kuwa wadai dai dai.
Mwanamke ya fai 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 kujaribu wanapopata kigae chake.
Mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, kwa nini mdaka asiwe mdakiwa. Mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, mdaka mdakiwa, kwa nini mdaka asiwe mdakiwa.
Dunia inageuka, geuka, geuka na mimi mambo nayo ya geuka, geuka. Geuka na mimi lanazo za geuka, geuka, geuka na mimi watu nao wa geuka, geuka, geuka na mimi dunia ina geuka, geuka, geuka na mimi mambo nayo ya geuka, geuka, geuka na mimi lanazo za geuka, geuka, geuka na mimi watu nao wa geuka, geuka,
geuka na mimi Africa.
Mapana, eti mwili kujitotumusha. Nitakutawanya kabahari na fimbo ya Musa. Umejigeuza soji, siwa korola wala vogi. Nailo wala kufoji, eti lina kupa kodi.
Leo nikome mwenye kiranga,
mwenye kiranga.
Uja nijua vizuri ili timbwi tegemei madanga
mwenye kiranga. Mauza uza we mwana mauza uza, si wamekushindwa kwenu walimwengu tutakufunza. Mauza uza we mwana mauza uza, si wamekushindwa kwenu walimwengu tutakufunza.
Unani ni kichwa cha chikichi, umevaa kinu na tuangia mchi.
Mwali kigego mwenye nyota ya mitala, hivi kumbwe wako nani wewe? Uso mitego imedoda biashara, uelewe kisi kumburu si mwewe.
Wadala ubaki dala, mwezio mimi kibunja. Haufai kwa kafara, sipuzi wewe nipunja.
Umejivesha ubazazi kwa mapana na
uja nijua vizuri ili timbwi ni lavanga
mwenye kiranga.
Oh,
kuona umea banang
kwenye kiranga.
Mi maskini jeuri sitegeme imadang
kwenye kiranga. Mauza uza we mwana mauza uza.
Mauza uza
wenu wali mwengu tutakufunza. Mauza uza we mwana mauza uza.
Mauza uza
wenu wali mwengu tutakufunza.
Kasi mwana wako
mzee
yako yana kushinda. Oh, nadi dadi usonoga kwa chumvi wala magadi.
Haha, mlezi wa wana boy.